Nchuti kandi muvandimwe uyu ni Prof Leonard Uwinkimana and coach kandi nkaba nuhagarariye ishuri ry'abantu bazahindura amateka. Muri kano kanya ndagira ngo mbaganirize ku mabanga yo kwihutisha urugendo rw'iterambere. Umuntu wese waje hano ku isi aza afite impano ebyiri z'ibanze Imana iha buri muntu wese. Impano ya mbere ni ubugingo, impano ya kabiri ni igihe ubwo bugingo buzamara. Ijambo ry'Imana ritubwira mu Efeso 2:10 yuko abantu turi imitako Imana yiremeye muri Kristo Yesu kugira ngo tuzakore imirimo myiza Imana yaduteguriye kugira ngo tuzayikore. Iyo mirimo tuza yarangije gutegurwa, tuza kandi ufite imisi yo kugira ngo tuzayikore, twazataha tukagenda tugiye gutanga raporo. Niyo mpamvu umwami wacu Yesu Kristo arimo asenga agiye gutaha muri Yohani 17:44 yaravuze ngo Data, ngo nakubahije hano mu isi ngo narangije imirimo wari wateguriye ko nzayikore. Mu Baheburayo 12:1 naho haravuga ngo ubwo rero dukikijwe n'abahamya benshi, abantu babaye intwari, abantu bakoze imirimo yari yabazanye, ngo reka twiyambure ibintu byose bituremereye ndetse n'icyaha gishobora kutwizingaho, maze twirukanye dusiganirwa aho duteganywa kurushanwa twihanganye. Mu yandi magambo rero, umuntu wese hari urugendo Imana yamuteguye kugira ngo azarurangize. Turasabwa rero kubwira uko rwirukanka, tutareba hirya, tutareba hino, kandi dufite kwihangana. Nari mvuze rero ngo twahawe ubugingo n'igihe kugira ngo tuzabashe kwirukanka urwo rugendo. Abefeso 5:15 haravuga ngo rero nuko ngo mwirinde cyane ngo uburyo mugende urwo rugendo, ngo ntimugende nk'abantu badafite ubwenge cyangwa injiji, ahubwo mu rugende nk'abanyabwenge. Mukoreshe igihe mufite neza ndetse n'amahirwe mugenda mubona kubera ko iminsi ari mibi. Turaza kubaza ikibazo, ese ari ikintu umuntu yakora kugira ngo yihutishe urugendo rw'iterambere? Iyo twitegereje urugendo rwa Petero Luka 5 kuva ku 10:11, dusanga hari uburyo butatu, hari imivuduko umuntu ashobora kugenderaho bitewe n'amabanga yatahuye. Mbere na mbere tubona Petero abwira Yesu ngo yaraye ijoro ryose akora cyane ngo ariko ngo nta mafi yabonye. Uwo ni umuvuduko wo gukora cyane ariko ntagire ikintu uronka. Yesu amaze kwitisha ubwato bwe yaramubwiye ngo noneho ongera ujye mu ruzi hagati wongere urobe. Petero agiye kuroba, noneho ngo aza kuroba amafi menshi cyane ahagarikwa n'uko wabuze ubwato bayashiramo. Ahandi yaburiye amafi arayabonye. Iyo nkuru irangira y'amafi atajyanye mu rugo cyangwa se adakomeje gukora iyo business yo gukora amafi nubwo yabonye menshi, ahubwo ngo ubwato we n'abagenzi be bawushize ku nkengero y'inyanja bakurikira Yesu. Ubu ngubu harimo imivuduko itatu. Hari umuvuduko wo kurara umuntu akora ijoro ryose n'imbaraga ze zose ariko ntagire ikintu afata, wajyanye n'umuntu ugenda wavuye nk'i Nairobi akaza hano muri Amerika agenda n'amaguru. Hari umuvuduko wa kabiri wo guha ikintu wumviye ijwi rya Yesu none ukaroba amafi menshi asumba ayo wigeze uroba ubuzima bwawe bwose. Umuvuduko twawugeranya yenda no kuva i Nairobi ukaza hano muri Amerika ugenda n'imodokari. Hari umuvuduko wa gatatu no gusiga amafi ugakurikira Yesu mugiye kuroba abantu. Uwo ni umuvuduko wageranya no kugira ngo umuntu ave i Nairobi aze hano muri Amerika agenda n'indege. Urumva rero Petero yatangiye agenda n'amaguru, atahura ko umuntu ashobora kugenda n'imodokari ariko arangiza urugendo rwe agenda n'indege. None se wowe mu rugendo rwawe uri kugenda kuri speed? None se wowe mu rugendo rwawe uhagaze gute? None se wowe mu rugendo rw'iterambere uri kuwuhe muvuduko?
Iri somo rikurikiranye rero yaturangije tubaza ibibazo bibiri. Icya mbere, ese umuntu iyo yatakaje igihe, ese byashoboka ko umuntu agaruza igihe cyatakaye? Ni ijambo rimwe tuza kuganira. Irindi tuza kuganira mu buryo umuntu atera imbere, ese hari ukuntu umuntu yakwihutisha urugendo kuruta mugenzi we cyangwa kuruta uko yagendaga aramutse abitahuye? Kandi igisubizo ni yes. Turaza kubona yuko hari amaspeed atatu umuntu ashobora kugendaho mu buzima, mu rugendo rw'ubuzima. Kandi urugendo turimo tuganira urugendo rwo gukomera, kuko Imana ishaka ko tuba abantu bakomeye. Muri urwo rugendo rwo gukomera, hari abantu kubera kutamenya barugenzemo nk'abantu kugendana n'amaguru. Tuvuge ko urugendo rw'ubuzima cyangwa se rwo gukomera warugeranye no kuva no kuba uri i Nairobi ukabuje hano muri Amerika. Hari abantu urwo rugendo rw'ubuzima barimo barugendamo n'amaguru bitewe n'imyumvire yabo, ibyo batazi n'ibyo bazi. Hari abandi bari kugenda bameze nk'abari mu modoka. uri mugende n'amaguru
yenda agize kurama yenda yazagera ntabimenye ariko ntabwo byaza mutwara kanya gatoya twara ahantu bishaka kugenda n'ubwato cyangwa n'indege kuguruka kandi badafite kuba yaguruka niwe kugenda n'amaguru
ari ugenda n'imodokari nawe yazahagera ariko nawe hari ahantu yagegera imodoka agashaka abantu bayitwara kuko bitari bushobashe kugenda ariko hari undi ubaye mu buzima arimo beza ko kugenda mu ndege
ukumva ko umuntu ashobora kuba ari Nairobi uyu munsi ejo mu gitondo akaza bageze hano birashoboka n'ubuzima kugira ngo umuntu bitewe n'amabanga yasobanukiwe y'ubuzima atere imbere ku rugo we ukundi kuntu abivuga yenda bikamikinga sense mu rindi somo twavuze yuko umuntu afite ubuzima bw'ubwoko butatu hari ubuzima bunyamaswa dufite muri twebwe nibwo duhuje n'izindi nyamaswa niyo mpamvu turya niyo mpamvu tunywa tubayeho nk'inyamaswa kubera ko ubuzima bw'inyamaswa turabufite ariko ntidufite ubuzima bwo mu bugingo burimo ubwenge umuntu ashobora kujya mu ishuri akiga ubwenge akajijuka ubwo ni ubuzima budutandukanyije n'inyamaswa nabwo tukeneye kugira ngo tubeho hano ku isi ariko hari ubwenge nanone dufite cyangwa se ubuzima bw'umwuka uri abana b'imana kubera yuko imana ari umwuka natwe tukaba imyuka rero nk'abana b'imana turi imyuka ushobora no kugenda mu buzima bw'umwuka ukagera ku bintu bitandukanye na wa wundi ugenda mu bwenge cyangwa se ugenda mu buzima nyamaswa uramutse ushoye imbaraga mu kugenda mu mwuka urugendo rwawe rurihuta cyane kandi ukazagera ahantu wa wundi washoye mu bwenge gusa atabasha kugera kimwe n'ukuri uri mu bwenge nawe asiga cyane uri mu mubiri umwe amujyanye n'ugenda n'amaguru undi ukamujyanye n'ugenda n'imodoka undi ukamujyanye n'ugenda n'indege umuntu adafite disipuline mu buzima bwe yagombye gushakisha ukuntu agenda mu ndege muri iri somo ndakwereka ukuntu abantu bagenda n'amaguru bameze ndakwereka ukuntu abagenda n'imodoka bameze ndakwereka n'abagenda n'indege uko bameze ndarangiza wowe ushobora guhitamo imana yaduhaye kuba wahitamo ushatse wahitamo kugenda n'amaguru ushatse wahitamo kugenda nk'imodokari ushatse mo kugenda nk'indege ijambo rya mbere ngira ngo tuganire ni ijambo riri mu Efeso igice cya gatanu kuva ku murongo 15 kugeza ku murongo 18 ndasoma naho muri verisi ebyiri haravuga ngo ni uko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge birashoboka ko umuntu yaba abona ubuzima kutagira ubwenge bibiliya zitandukanye zikoresha amagambo anyuranye ariko bigaragaza yuko kuko hari abantu bakugenda nk'abadafite ubwenge bikabatandukanya n'abafite ubwenge tuvuge muri biriya ijambo ry'imana aho haravuga ngo muzirikane rero imigenzereze yanyu mutagenza nk'injiji si ukumva hari umuntu ubayemo ubuzima ariko ntabwo ubayeho nk'injiji ngo ahubwo mugende nk'abanyabwenge ese abanyabwenge babaho gute mukoresha neza igihe mufite kuko iminsi ari mibi indi bavuga ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi ni ukuvuga ko uburyo umuntu abayeho yagombye gusuzuma za wosiyo afite tuvuge nk'ubu kuba uri kumva iri somo uyu mwanya ushobora kuba uri kugurisha ibindi bintu wagombye kureba si uyu mwanya ko mufite esike njye kureba umupira esike njye kureba muvi esike njye kureba netflix ese numve yutube ese numve iyi mesaje mbese wagombye guhora buri munsi buri mwanya w'ubuzima bwawe wevariwa umusaruro uza kuvanamo none ugakoresha igihe cyawe ukurikije ukuntu umusaruro uza kuvanamo muri rwa rugendo rwo kujya gutera imbere kuko imana icyatumye rw'ubuzima hari ibintu usabwa kuza hari imirimo myiza waremewe iyo mirimo myiza uzakora isaba umwanya isaba igihe kandi tukavuga ko iyo mirimo myiza niyo iha imana icyubahiro nituma ubuntu ukomeye hari igihe rero ushobora gufata umwanya ukabaho nk'injiji ukawupoteza ukawukoresha nabi kandi uwo mwanya wagombye kuba wakugira umusaruro ukaba umusaruro mwiza ngo mukoreshe ngo umwanya mufite mukoreshe neza 17 bavuga ngo noneho ngo ntimukabe abapfu irinda ko ngo ntimukabe abapfapfa ngo ahubwo abandi ntimukabe ibijuju ngo ahubwo ngo mujye mumenya neza ibyo nyagasana ashaka ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka ni ukuvuga abantu bashora imbaraga mu gutahura ubushake bw'imana bisanga wa mwanya bawukoresheje nk'abanyabwenge bisanga wa mwanya bawukoresheje neza bawukoresheje icyo n'ubundi basabwa gukoresha ariko udakora umwitozo ugasanga wa mwanya wawupoteje yawukoresheje nabi cumi n'umunani aravuga ngo kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi ahubwo muzure umwuka wera
ntimugasinde inzoga kuko zitera kwiyandarika, ahubwo mwuzure umwuka w'Imana. Iyo umuntu ayowe n'umwuka wera nibwo amenya ubushake bw'Imana, noneho wa mwanya akawukoresha neza. Ibyo se kubishaka iki? Wa muntu washoye imbaraga apana mu mubiri gusa, apana mu bwenge gusa, ahubwo ni gushoye imbaraga ze muke mu bumana bwe, akamica Imana ishaka n'icyo kindi Imana ishaka akaba ari cyo akora. So bene uwo muntu rero acunguza iby'umwete, bene uwo muntu akoresha umwanya neza n'amahirwe Imana amuhaye nayo akoresha neza, hari igihe akaba n'amahirwe. Mu rya jambo rya somo ryavuze ngo amahirwe ngo n'ibihe Imana ibe ngo biba kuri bose, ni nkaho byavuze ngo Imana ibaha abantu bose Imana ibaha opportunity. Urya Musamariya kazi twavuze Imana amuha opportunity arayitahura arayikoresha neza, hari abandi babona opportunity bakayikoresha nabi, bityo ukavuga ngo ndi ku kazi ngo sinabona umwanya, kandi ari Imana yagize yamuhaye opportunity kugira ngo abashe gukoresha neza wa mwanya. Kuko navuze rero tugiye kureba ubwoko butatu bw'ibihe bubaho n'uburyo umuntu abasha gukoresha neza. Turabireba mu nyigisho yo muri Luka 5:1-11. Turagenda dusoma umurongo ku wundi. Yesu ngo yarahagaze mu kibaya cy'inyanja ya Genesareti, nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato abiri atsitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi bari bayavuyemo bamesa inshundura zabo. Yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho hato ngo buve ku nkombe, aricara yigisha abantu ari mu bwato. Reka aha hantu tubanze tuyitegereze gatoya. Muri iri jambo batweretse Yesu arimo avuga ubutumwa bwiza kandi abubwira abantu benshi. Kwibutse yuko Yesu ni Imana yahindutse umuntu, ni ukuvuga amagambo arimo avuga abantu bose baramutse batahuye ko ari Imana yabagendereye, bagombye kureka imirimo yose barimo bakora bakaza kumva amagambo Yesu avuga ko Yesu ni Imana yabagendereye, mu rwego rurenze kurya Imana yagendaga abantu ba Mose ari inkingi y'umuriro cyangwa se ari igicu. Ariko noneho ngo abantu benshi barimo babyigana bumva ijambo ry'Imana, ngo ariko ngo aza kubona amato abiri ari ku nkombe y'inyanja, ngo ariko abarobyi bari bayavuyemo bamesa inshundura zabo. So nubwo arimo ari kwigisha ijambo ry'Imana abantu bagombye ko bari kumva, hari abantu bitwa abarobyi bo batarimo bumva kuko yabonye amato yabo gusa ariko bo ntababona. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kuki aya mato arimo ayareba? Ni ukuvuga nubwo abapasiteri cyangwa se abakozi b'Imana iyo bakoze ibiterane bakunze kubikora ku rusengero, we Yesu igiterane yagikoreye ahantu abarobyi bafite parikingi. Donc ni nk'aho atakora igiterane mu rusengero akajya kugikorera ku kazi kaba ry'abantu. Niyo mpamvu arimo avuga ubutumwa ahise abona ubwato bwabo. Kandi noneho biravuze ngo nkomo y'amato abiri ngo yikira mu bwato bumwe ngo bwari ubwa Simoni. Simoni ni iki? Simoni ni umwe mu ki mu bigishwa be. Ndabona koko ahantu ntabwo yahibonye kubw'impanuka, ahubwo yahagiye azi ko ahahurira n'iki n'ubwato bwa Simoni. Kandi yari azi ko Simoni abandi baba bari kumva, ariko Simoni atigeze gute atari kumva. Sodomu ikibazo kiri aha ngaha ni ukuvuga Yesu afite umwigishwa witwa Simoni, ariko umwigishwa witwa Simoni iyo Yesu ari kuvuga ijambo ntabwo aba ateze amatwi, aba yagiye kujya gute? Aba yagiye mu kazi. Yasibye igiterane igiye he? Mu kazi. None ariko ni ibintu bimaze igihe ku buryo Yesu avuze ati uriya mugabo Simoni mu by'ukuri umusengero sinzamubona, kujya ngo mbashe kumubona ngiye gukora igiterane ahantu akora kuri bizinesi, kandi ndagenda ubutumwa ndavugira haha ndaparika imodokari, haha ndaparika ubwato, ndiyaranja njya ku bwato bwe, noneho nze no kumukenera, nze no gukena ubwato bwe nibwo nza kumubona. So ni ukuvuga rero ibintu byo kuganira ni nk'aho Yesu nk'Imana yifuzaga yuko Simoni abimenya Petero, ariko Simoni ntabwo yari yagaragaje yuko ashaka kubimenya. Bitewe n'iki? Nuko intambara z'ubuzima yarimo ntizamuhaga imibereho ntiyamuhaga umwanya wo kugira ngo uhe agaciro ibyo Yesu avuga. Yumvaga ibintu arimo akora ari byo bifite agaciro, ntiyata umwanya we ngo ajye kumva ibyo Yesu avuga, kandi afite famiye agomba kugaburira. Sodomu hashyira imbaraga ki muri bizinesi ye no mu bwato bwe, ibya Yesu ntabe agaciro. Yesu amucatse igihe kirekire yamuze, aravuga ati Petero kugira ngo nzamubone bizaza ko musanga ku kazi, kandi ntabwo nzamusanga ku kazi gusa, ahubwo nziyaranje nkeneye n'ubwato bwe. None ninjye n'ubwato bwe hari yenda nzabona attention. So nicyo kiri kuba hano. So gatatu ngo yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, ngo arangije aramusaba ati ese Petero ubu bwato wavana ku nkombe ukabusha mu mazi hagati kugira ngo mbashe kubwigishirizamo. Ndongo amusaba serivisi, amusaba rayidi, ariko amusaba rayidi mu by'ukuri si uko nesesoma yayikeneye, ahubwo ni ukugira ngo Petero wanze gutega amatwi abone ukuntu abona atansiyo ye. Yamushaka yaramuze, none agiye gukenera imodokari, yavuga ngo rayidi. Niba amaze kwinjira muri bwa bwato bwe nibwo ndi kwita imodokari amwaka serivisi, amubwira ati none rero Petero turabona ndahari. Umva yari ngo yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, ngo ubwo bwato agiye bwinjiramo ni nk'uko washize imodoka reniya, noneho akaza akayinjiramo akagusaba serivisi ariko yicaye. Urikumva ko no kugira ngo umwangire ntibyashoboka, kubera ko urabona neza yuko mbese ari kukuyenzaho, ntabona ukuntu mpakanira. Nuko Petero rero ngo nuko araza bwa bwato arabudepoza, ngo Yesu yamusabye. None ngo Yesu arangije yigishiza abantu yicaye mu bwa bwato, arangije kuvuga, arangije kwigisha, arangije gukora bwa butumwa yaje kuvuga. Simpamya ko Petero yakomeje kumva, ashobora kuba yarisubiriye kumesa incunda, kuko nibyo barimo bakora. None Yesu ngo abwira Simoni ati rero Petero wakoze rwose kunteza ubwato bwawe, none nanjye umva reka nkwake indi serivisi. Wowe ongera wigire muhengeri, wongere ujugunye inshundura zawe, wongere urobe. Sodomu amaze gukoresha ubwato bwe, mbese ni nk'agiye kumuri wadinga, aravuga oke wongere ujye kuroba ugiye muhengeri, noneho urebe uko bikugendekera. Simoni amusubiza ati databuja, twakesheje ijoro ryose dukora cyane, nyamara nta kintu na kimwe twafashe. Umvise yanivu ya mbere nakubwiye yo kugenda n'amaguru ni igihe umuntu arara ijoro ryose akora ukajya mu isi nta kintu yafashe. Bishobora kuba ibintu yakoze umunsi wose cyangwa ijoro ryose, bishobora kuba icyumweru cyose, bishobora kuba ukwezi kose, bishobora kuba umwaka wose, bishobora no kuba ubuzima bwose. Hari abantu imirimo bakora nta kintu na kimwe itanga, kandi abantu benshi ko bibayeho, cyane cyane abantu bakora muri ya nivo ya mbere twabonye, abantu bashyiramo imbaraga nyinshi, abantu birukanka, babandi bakorera mu mbaraga zabo. Kuko Salomo yavuze ngo nabonye ahantu abantu bakora cyane ariko ntabari batsinda, nabonye abantu ari intwari ariko ntibatsinde. Umuntu yarimo akora mu mbaraga ze ariyo myumvire afite ngo databuja twakeshe ijoro ryose dukora cyane, donko azi gukora cyane, yari ituje si umunyebwe, donko afite karakita yo gukora, ni umukozi wa cyane. Yani ivo ya mbere ry'abantu bitanu bya mbere abihagazamo neza, ngo nyamara nta kintu bafashe. Abantu benshi bareba ubuzima bwabo basanga ariko bumeze ngo ariko kuko ubivuze reka njugunye wewe cyangwa Petero ni umurobyi, yari kumwe na Simo, yari kumwe na Yakobo, yari kumwe na Yohana. Yesu umurimo akora uzwi, yakoze uzwi ni umubaji. Urikumva ibintu byo gutanga inama mu kuroba mu by'ukuri ntabwo ari egisiperi wabyo. None Petero amubwiye ngo umva rero Yesu twaharaye, iyi niyo bizinesi dukora, iyi niyo kariyeri yacu, ahantu ifi ziba turahazi, turi abanebwe. Ntabwo turi abanebwe, turi abakozi beza. Ndakubwiye ngo twari dukora ijoro ryose, n'ubu yari uzi mu bikorwa nta mafaranga. Iki aramutse ari munito twabimenye, none se wowe w'umubaji niwo bimenye kuturusha bo. Ariko rero kubera ko uri pasiteri wanjye, ngiye kubikora. Impamvu ngiye kubikora ntabwo ari uko ndi konvensi ko ari ariyo ko niho twaraye, iki ntabwo ngiye kubikora kubera yuko wagomvetse kuko uri umurobyi urumubaje wenge ndi umurobyi ibi ngibi ngiye kubikora gusa kubera ko kwinsabye kandi dore ngiye kubikora ningera hariya wuye ko twiyogeza incundura twe twafunze business twe twarangije uransubiza muri ariya mazi nintabona amafi turaza kubonana dongo iyi niyo contexte irimo ariko ngiye kubikora kubera ko bivuze noneho ngo babikoze ngo bafata ifi nyinshi cyane ndetse inshundura zabo zenda gucika barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare baraza buzura amato yombi bituma yenda kurengerwa bya bindi byose atekerezaga arumirwa kuko ngo bagiye bafata amafi menshi none ubwa bwato bwo buruzura bwageze babwujuje bava muri ya forumu yo gukora ku giti cyabo bashaka bajya muri tima poroje bavuga bati nyaboneka namwe tubona ufite ubwato nibuze mudufashe nabo baraza nabwo ubwato bwabo nabwo buruzura ngo none bugeze aho bugiye kurengerwa nibwo amafi yahagaze none amafi ntabwo yahagaze kubera yuko amafi yabuze ahubwo yahagaze kubera ko ahantu kuyabika haba banki hatoya ngo nuko Simoni Petero ngo abibone atyo yikubita imbere ya Yesu ativa aho ndi databuja kuko ndi umunyabyaha kuki atahuye ko ari umunyabyaha impamvu bitahuye ni nyinshi icya mbere yagiye kuroba atemeza neza ko aza kuyabona kuko ndi abari baharaye ntayo babonye icya kabiri wibuke ko Yesu kugira ngo avuge kugira ngo amubone yaje kuvuga ubutumwa ku kazi we yishyira muri poze akenera kujya mu bwato bwe so ni ukuvuga ni kenshi yari yamubwiye ati Petero ati waje tukaganira Petero akavuga ati njyewe nkeneye kugaburira famiye none amagambo yawe hari icyo ari bumarire so ntabwo hari urugendo rwinshi bageranye na Yesu ntajya atega amatwi Yesu amubwira kubera ko yarahangayikijwe n'imibereho kandi akabona ko kuvuga na Yesu nta gisuzumo ufitiye hari ubukene we yabayemo bugomba kuba bumaze igihe kirekire yicisha abandi inzara yicisha umugore inzara bitewe n'uko ategeze yumva umugabo yari yagize amahirwe yo kuba afite ariko agapinga ibyo amubwira kubera ko yari ifite ibibazo by'ubuzima bwo gukemura so ukuntu kwihana apana gusa ko icyaha cy'uko yari yamuhakanyije ahubwo ni uko ni ibintu byari bimaze igihe byatumye yesu akora urugendo rukabije rw'indengakamere bwo kugira ngo amwumve icyo kintu yifuzaga ko yacyumva ngo ni uko ubwe ngo kuko ubwe yari yumiwe n'abari kumwe nawe bose babonye izo fi bafashe na Yakobo na Yohani bene Zebedayo bari bafatanyije na Simoni nabo baratangara cyane so donc barihanye kubera yuko bari bafite imyumvire ishoye imbaraga cyane mu buzima bwa buri munsi ariko batari bafite amatwi yo kumva Imana kuko rya jambo ryavuze ngo nugire umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no gushyira mu bikorwa amagambo yayo amahame yayo ngo nibwo uzaba umuntu ukomeye bo rero bari barishiye muri ya forumu yuko ngo turakora cyane turashoramo imbaraga niko tuzabona iki umusaruro so abona rero ko yari yarabaze nabi kandi havuyemo igihombo cyinshi kubera ko yinjiye mu kamere muri karande yo kutumvira Imana kutumvira Imana no kutayigisha inama nuko Yesu abwira Simoni ngo witinya uhereye none uzajya uroba abantu hano hari ibintu bibiri bibaye ikintu cya mbere kibaye Yesu yasanze ari muri formule yo gukora cyane ariko ntagiye kinafata so ni nk'umuntu ugera gute ni nk'umuntu w'umunzi ari mu rugendo avuye i Nairobi agiye muri Amerika agenda n'amaguru arakora cyane ariko nta kintu na kimwe afite cyo kwerekana yagezeho ari kugenda mu rugendo rwo gukomera rwo k'umuntu ukomeye ari kugenda n'amaguru ariko n'uwo Yesu amaze kumutira umwana amubwiye ngo ujye muhengeri wongere urobe nubwo ari akanya gato gusa bibaye nk'umwe twavuze ko umusamariyakazi arobye amafi asumba amafi yose igeze aroba kuva yabaho kandi ibyo bikibubaye mu ki mu kanya kamwe gusa so nuko uyu mwanya ntabwo ari umwanya usanzwe usa na yayindi ni umwanya yahuye n'Imana akora iki akora iki ntabwuwe n'Imana ubuke rya jambo rivuga ngo mujye mukora nk'abanyabwenge ngo mumenye Imana ishaka muyoborwe n'umwuka wera so donc hano yayobowe n'Imana akoze rimwe mu kanya gatoya aroba ibintu byose igeze aroba bose twero nk'abantu dufite Yoshua ufite cyo gukoresha imbaraga zawe zose noneho ugakora cyane ko ntagiye ikintu utahura cyangwa se ugacunga ibihe by'Imana ukamenya Imana ivuze none Imana yavuga akaba icyo ukora nubwo wajya ukora rimwe yenda nko mu kwezi cyangwa rimwe mu mwaka ariko ubonye ko agize umusaruro usumba wa wundi agira iyo akoze mu mbaraga ze donc kumva iyo agize partnership n'Imana iyo agize koperative niyo iyo agize team approach n'Imana iyo yakoranye na Yesu bicamo ariko yakora wenyine bikanga so ariko noneho umva noneho iki cya kabiri rero Yesu ntabwo amubwiye ngo okay ngo noneho komeza tujye tubana gutyo aramubwiye ati peto ntubona kuri muri business yo kuroba amafi atandi business yitwa kuroba abantu ati uyishatse nayo wayikora business yo kuroba abantu ni nziza kuruta business yo kuroba amafi ngo witinya ngo uhere none uzajya uroba abantu ni nkamubwiye ati nakanama nkugiriye ushatse wakomeza ukibera mu mafi cyangwa se ukaroba abantu ariko ngo wa invitation kugira ngo ugire gute ujye uroba abantu 11 ngo bamaze kugeza amato yabo ku nkombe basiga byose baramukurikira njyewe nari nzi yuko kubera ko ari by'amafi menshi yagomba kujya kubwira madamu n'abana akavuga ati twaronse mbese akamubwira amakuru meza bagezeho akavuga ati kandi twabonye umuntu tuzajya tubaza akatubwira igihe cyo kuroba bityo bizinesi kigiye guprospera yashobora kubikora ariko we yaribajije cyane yavuze ati iyi myaka yose maze ndi umukene ndi kumwe n'umugabo ndamutse mwumviye akanya gatoya nahita nkira none narakenye nkinesha ubwo n'abana kubera kutumva kwanjye noneho iri jambo Yesu amubwiye aryumva cyane arabwira ati oh donc aravuze ngo bizinesi yo kuroba abantu niza kuza kuroba amafi okay ubwo amubwiye gukora bizinesi yo kuroba abantu nzayikora mu yandi magambo aravuga ati okay uyu mugabo duhuye umunota umwe ikintu amubwiye gisumbije gusa nagize iminsi yanjye yose kubaho none se uwagendana nawe akaza yamuva buri munsi yakwiga muri ekonomize so urumva rero yavuye muri dimansiyo yavuye kuri speed yitwa kairos ni igihe ukoze ikintu ariko hari mu bakungu n'ibanga Yesu amumene ibanga ngo ugende ujye kuroba dive mu gihe gikwiye arobye biba byinshi ariko none aravuze ati ok uyu muntu ubwo amubwira rimwe bigacamo njyewe ngiye kugendana nawe kujya mu minsi yose nzajya nroba byinshi abavuye muri dimansiyo yo kubikora rimwe na rimwe akajya muri dimansiyo yo kubikora buri munsi iyi dimansiyo yitwa spirit time ni dimansiyo yo kugenda mu mwuka uri kumwe na Yesu iyo niyo nise kugenda na Yesu donc bataye ibintu byose bakurikira Yesu nubwo nta n'umwanya wabafashe kujya kubwira madamu ngo twari twaronse amafi menshi munsi ntekereza ko madamu iyi nkuru yaje kuyitahura kuyimenya uyu Luka amaze kwandika bibiliya noneho munsi gusoma bibiliya asanga umugabo we ujya munsi yahuye na Yesu waroba amafi menshi Petero mwarobye amafi kuki utambwiye donc yahise agenda na Yesu ku buryo mu rugo ntibigeze bamenya iyi nkuru kandi ibyo baze hari amakuru utajya ubwira madamu warobye amafi menshi warangiza ukayata ugakurikira undi mugabo hari igihe umugore atabyakira neza kigero ntekereza ko yahisemo kubyicecekera akurikira Yesu gusa mbese bimera nk'aho atigeze aroka amafi menshi so ariko yinjiye muri dimansiyo ya spirit time yo kuroba amafi menshi as a lifestyle donc ubuzima kugenda na Yesu bituma umuntu agira gute aroba amafi menshi apanda rimwe na rimwe ahubwo igihe cyose ibi rero iri ni ryo jambo uri bwo ijambo rivuga muri bibiliya Yesu avuga ngo ninjye kuri ninjye bugingo ninjye nzira ngo ntawe ugegera kuri papa atanciyeho ibi nicyo bivuga yuko uva mu zindi forumire wari warishyireho z'ubuzima wavuye muri kino
muri gukora cyane ariko ntagira ikintu ufata uva no muri famille yo kuroba rimwe na rimwe kubera yuko wahuye na Yesu akakubwira akajambo winjira muri dimension kujya gute yo kugenda na Yesu igihe cyose bikihinduka ikintu uhinduka umuntu by'abantu so kumva hari abantu bari muri dimension yo gukora cyane ntagira icyo baroba hari abandi bari muri dimension bajya baroba kenshi ariko babibwiwe na Yesu hari abandi bo bataye ibintu byose bagenda na Yesu baroba finish buri munsi abo ngabo ni bakubwiye barimo bagenda k'indege babandi bameze nk'abagenda n'imodoka so njya kubaza rero ese ni gute umuntu icya mbere amenya ko igihe cye cyageze icya kabiri ni gute umuntu aba muri masa akagenda mu yindi so wibuke kugira ngo Petero ave muri forumu yo gukora cyane ntagiye cyabona akinjira muri forumu yo kugira ngo arofe amafi menshi Yesu yamusanze ku kazi kandi mpamvu yamusanze ku kazi ni uko we yari yabisuzuguye akajya akirwana ku mibereho atitaye ku bya Yesu bituma Yesu yamushaka cyane aza kumubona aho Yesu amuboneye amwereka ko Yesu hari ibindi bintu we azi we atarazi Yesu mbese ahagaze muri rya jambo rya Salomo ubuke Salomo yaravuze ngo njye nabonye ngo aho umuntu utsinda urugamba atari wa wundi uzi kwirukanka cyane nabonye ahantu umuntu utsintambara ari umuntu utari intwari so donc rya jambo Salomo yavuze ni naryo Yesu we ahagazemo yeretse Petero ukuntu yatsinda atakoze cyane ahubwo gusa ari uko ageze gute ari ukoze itima proje na Yesu so yabibwiwe n'iki Yesu yitije ubwato bwe noneho kugira ngo amuhembe aramwemvita amuhemvitasiyo dore hari umuntu uzi amakuru mu buzima bwawe akakutumira akaguhemvitasiyo ati muri wikendi hazabaye cemute uzaze waba ufite submission authority waba ufite umutima wumvira ukajya gute ukumvira uzi ko Petero byamugoye hano kugira ngo yumvire yabanza kujya impaka ariko ageze gute yumvi kurya kumvira ko rero niko kwatumye aroba umutima birangiye Yesu naramubwira ati humura uzaba iki umurobyi w'abantu iryo jambo niryo ryatumye asiga amafi aramukurikira donc nanone yageze gute yageze kumvira so mu yandi magambo rero iyi sisiteme yo kugaruza ibintu byagucitse yo kugenda mu ndege mu yandi magambo iri hejuru kuruta kubaka sisiteme iri hejuru kuruta team approach kuko ni ahantu umenya ko igihe cyawe cyo guhura n'Imana cyageze none wahura n'Imana ikagukorera ibyo sisiteme itagukorera ikaburya abantu batagukorera ikagura gusa ibyo Imana yonyine yagukorera iyo dimasiyo yinjizwamo no kumvira de novo ana mwana wanjye jya wumvira so na nyoko ubahe icyubahiro ngo ibyo bizatuma uramba ku isi kandi uzayigumamo neza mu yandi magambo igituma abantu baramba ku isi ni uko barya neza kandi bagakora imyitozo ariko bibiliya yavuze ngo nugera kumvira mwana wanjye ibyo byose bikeneye kubyitaho uzumvira ababyeyi gusa principe yo kumvira iri hejuru ya principe y'ubuzima nk'uko tubivuze kare iri rero principe yose ni ituma wihutisha urugendo kuruta izindi principe zose zirakora zirya ariko iyo umuntu yatahuye ibanga ryo kumvira ukumvira niko kukwihutisha mu rugendo wo kuzaba umuntu ukomeye kuruta izindi nzira zose kuko burya Imana iba yakuzengurukije abantu bafite amakuru wowe utazi abo bantu benshi ushobora kubatahura ukumva amakuru bakubwiye ukabikora icyo gihe nibwo wihutisha urugendo nk'ubu hari igihe haba hari igihe tuba dufite tuvuge nka kongere tukavuga ngo hazaba convention ngo izaba ugenda akavuga ngo izaba ngo February ngo 16 ngo 18 ngo izaba mu minsi itatu aho hantu uzajyayo iyo umuntu akumviye akajyayo ahura na dimansiyo y'ubuzima y'igitangaza yo gukomera atabona ashizemo imbaraga cyane atabona akoze team approach atabona akoze system gusa kubera ko hari ijwi ryamugezeho akaryumvira akaryinjiramo kumvira ikindi
tujyanye n'iri jambo cyangwa se ibindi bintu twaganiraho. Ese iyo umuntu ari muri dimasi yo kumvira, umusaruro ageraho wawugeranya gute n'umusaruro wa wundi wakoze rimwe cyangwa se wa wundi ugenda ukora cyane bingana gute? Ngiye gufata ingero ebyiri. Urugero rwa mbere, Mose yagendaga muri dimasiyo, niko yagendaga n'Imana. Bageze ku nyanja itukura, uribuka yuko Mose yazamuye inkoni, none abantu bose bari kumwe bakambuka. Imaja ku nyanja itukura tuvuge iyo uko gucamo kabiri bidashoboka, biba bidashoboka. Yenda hakaba barahasanze abantu bafite ubwato bambutse abantu muri tekinoloji y'icyo gihe. Iyo ubaze imibare y'Abisirayeli baraho icyo gihe, bari bageze nko kuri miliyoni enye. Uvuze ko yenda hari kuba hari umusare ujya wubatsa wakwambutsa famiye n'abantu bane, niyuhoro kumva bari bafite n'inka zabo n'amatungo, buri wese yari afite ibintu bye. Tuvuge ubwato bukagenda bwambutsa ifamiye imwe, hari amafamiye agera kuri miliyoni. Yari gusaba amato miliyoni kugira ngo bambuke uwo munsi, cyangwa se haba hashobora kwambuka umuntu umwe. Bari gukenera ko iminsi miliyoni kugira ngo ubwato bumwe bugende bugaruke buzabambutse bose. Iminsi miliyoni ni imyaka 300. Ni ukuvuga Mose azamuye inkoni, inyandiko icikamo kabiri. Umurimo yakoze uwo munsi, umuntu ukora nka nyakabyizi yawukora mu minsi 300. Donc umuntu umwe avunje abantu basoma miliyoni, buri wese ari gukora muri dimansiyo nyakabyizi. Iyo dimansiyo umuntu ashobora kwinjiramo aramutse agize gute akoranye n'Imana. Urundi rugero twakoresha ni hari ijambo ryo muri Ntuza ryo muri Zaburi 44:11. Haravuga ngo kuko umunsi umwe mu bikari byawe uruta iyindi igihumbi ahandi. Wumvise? Uyu muntu agiye mu bikari by'Uwiteka ngo umunsi umwe ahamara usumba iminsi igihumbi ahandi. Iminsi igihumbi ahandi wayegeranya n'imyaka 3,
sibyo?
Umwaka apakusoma tuwahaye iminsi 300 na 300. So kumva ubwo iminsi igihumbi ni nk'imyaka 3. So donc iyo umuntu aje ahantu hari Imana agatindana n'Imana ukamara umunsi mu rugendo rwawe, bivunja igihe kirenze imyaka 3. Nubwo uko tujya dufata nk'iminsi 3 tukiherera, nuko ko muri iyo minsi 3 uvanamo umusaruro ungana n'imyaka 10, kandi ari iminsi 3 gusa. Ibaze rero ugiye uza buri kwezi, rimwe mu kwezi ukaza, ni nk'aho wakungukirwa imyaka 10 buri kwezi. Umwaka warangira, umuntu usanga akabanza umwaka agenda mu rugendo rwo gutera imbere, ariko wa wundi wagiye aza buri kwezi we akaba yarungukiwe ibintu byakuza gutwara imyaka 120. Umwaka umwe ageze umusaruro ungana n'imyaka 120, yamara imyaka 10 abikora, akagurirwa nk'aho yamaze imyaka 1200. Kubera ko yize kugendana n'Imana ari muri iyo dimasiyo. Urumva rero umuntu aramutse amenya ibi bintu ariko ntabikore, abaho ubuzima bwa indisipurine, abaho ubuzima butamwihutisha muri gakondo y'Imana mushakamo, wenda yarabimenye. Ariko abantu benshi bo batajya babimenya, ugasanga muri ubuzima bwo gukomera k'umuntu ukomeye babugiyemo, nk'uko nabivuze bameze nk'abari kugenda ku maguru, cyangwa se bakabugenda bameze nk'abari kugenda n'imodokari, cyangwa se kandi bafite kuba posibili ko bagenda nk'indege baramutse bamenye iryo banga. So bavuze ko uyu muntu agenda kuri ya sipidi y'indege ashobora gucunguza uyu umwe, cyagihe yatakaje ashobora kukigaruza kubera ko agenda yihuta kuruta genda utarigeze atakaza igihe, ariko akaba yarakomeje kugenda ku maguru, cyangwa se akaba yarakomeje kugenda mu modokari. Ugiye mu ndege sitiri ukumva ko atakaza agaruza igihe cyatakaye. Nk'uko rero nari nabivuze kare, urugendo rwo kugira ngo umuntu azabe umuntu ukomeye ni urugendo rusaba ko umuntu agira umutoza. Hari umugani Yesu yaciriye abantu arababwira, ni Luka 5:39, aravuga ngo abacira umugani ati, mbese impumyi yabasha kurandata indi mpumyi? Mbese zombi kizagwa mu mwobo. Iri ni ijambo ridipu cyane ririmo ubuntu bw'Imana ariko na responsabilite y'umuntu. So Yesu aravuze ngo abantu bose siko babona, bamwe ni impumyi abandi barabona. Ijambo ryavuze ngo rero niba uri impumyi wagombye kwitahura, ntugire gute? Ntiwiyobore, kuko niwiyobora kandi w'impumyi uzajya gute? Uzayobora. Ikindi nushaka kuyobora abandi kandi w'impumyi uzabayobora. Ugomba kubanza kwiyevariya ukareba ese uri impumyi cyangwa urabona. Icya kabiri, nanone wowe niyo waba uri impumyi ufite ni responsabilite yo gutahura abababona, kuko nubwo waba uri impumyi ariko waba ufite umuntu ubona ukamurikurikira. Inkuru nziza n'ubuntu bw'Imana ni uko uzagerayo. Iri jambo rya Salomo rizagufasha, kuko yavuze ngo amahirwe ni bibe biza ku bantu bose. N'umuntu w'impumyi yemerewe kuba yagera ku komera Imana mushakaho, ariko bisaba ko we agomba gutahura umuntu ubona akawujya n'umurandata akaza mugeza iyo agiye. So niyo responsabilite y'impumyi kugira ngo itahure umuntu ubona, ariko ni responsabilite y'impumyi kugira ngo itahure abantu b'impumyi kugira ngo wowe uhitemo kutagendana kuko uzi ko bazajya gute bazakuyobya. Icya gatatu, uramutse uri impumyi nanone byiza kubimenya kugira ngo none ushakishe iki uko wabona, kuko ntiwakagombye n'ubundi kuba impumyi. Yene we uri impumyi kubera ko yenda hari amahame wirengagije. Icyo gihe uramutse uri impumyi rero wagombye guharanira yuko nawe ubona, ariko utari wakabona wagombye gushaka undi muntu ubona ukamwisunga akaba akurandase muri iyo minsi yo utari wabarede. So ni ukuvuga rero mu rugendo rwo kuba umukire, mu rugendo rwo kuba umuzima, ukeneye gushakisha umukoci. Ni ikintu cyakwihutisha kuruta ibindi byose. Umukoci ni iki? Nkuko nabivuze, ni umuntu uza gusa gukora ibintu udashaka cyangwa se ibintu utumva, ariko kugira ngo akugeze hahandi wifuza kugera. Ni ukuvuga rero koci agomba kuba ari umuntu ubona, ariko ukaba umwizeye nanone ko atazakuyobya akakugeza hahandi ushaka kujya. Ibi ngibi ni byo byakwihutisha umuntu mu rugendo kuruta ibindi. Nk'uko nabivuze kandi nanone kare mu isomo ryarangiye, hari agasisitemu ubwo ko wakwishyiraho ko kugira ngo nawe nyine ubashe guhumuka cyangwa se kugenda muri ibi bihe byo kugendererwa n'Imana. Navuze ngo Daniel yashyizeho gahunda yo kugira ngo ajye asenga gatatu ku munsi. Ibyo asaba gusenga ni isaha yo kugenderwa n'Imana, ni igihe kidasanzwe, kuko ni igihe ugiye kubona n'Imana. Imana ikabagushyira ikaba yakubwiye ngo ujya kuroba. Navuze kandi ko ushobora no kugenda ugafata iminsi itatu kugira ngo habe muri rya jambo rivuga ngo kubana n'Imana umunsi umwe bisumba iminsi igihumbi ahandi. Noneho cyagiye uhereye n'Imana nanone ukihutisha urugendo rwawe, kuko ijambo nyine navuga ngo Uwiteka iyo atari we wubatse inzu abayubaka babaruhira ubusa, Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu umurinzi abera amaso ubusa. Dongo twabonye gushakisha ukuntu tugira team approach n'Imana, ukamuha ikipe ariko ukabuze ko Imana ni kapiteni y'iyo kipe, kuko icyo gihe ubuzi neza yuko muzahora mutsinda. Niwe wagumye kubishyiramo imbaraga, kuko imbaraga ni Imana, twavuze ko Imana ni papa, Data wa twese wo mu ijuru. Niba ari papa rero, kuki ugiye gukora urugendo mutari kumwe? Yesu atwigishije ngo njyewe ngo nta kindi kintu njya nkora uketse iyo mbonye papa arimo akora, nta kindi mvuga kereka icyo mbona papa yavuze. So natwe rero twabikora gutyo, papa yavuze ngo usaba uzasubizwa, ushakashaka uzabona, baza uzasubizwa. Mwebwe ko muri babiri, ninde mu papa Imana ise yamusaba umwana yamusaba umugati akamuha ibuye, yamusaba ifi akamuha inzoka, yamusaba ijya kamasikopiyo, niba muzi gutanga impano nziza muri babe, ese papa wo mu ijuru ntutazabaho ibyo mwifuza? So kumva bitugaruye aha hantu, ugomba nimwumva kandi mukumvira Uwiteka Imana yawe, ntugashaka kandi mu bikorwa y'amahame, nzakugira ishanga sumba ayandi mashanga, uzaba uwa mbere, uzaba uwa nyuma, uzaba umutwe, uzaba umurizo, uzagwiza amahanga, ntuzakenera ko bakugwiza. Mbese uru rugendo rwo kuba abantu bakomeye Imana ifuza kugendana natwe, ifuza kuduherekeza ikibazo niki eske twebwe twahisemo kujya mu Imana tufata twishyira imbere twahisemo kujya mu Imana tube priorite ya mbere mu buzima bwacu icyo ni ikibazo wowe ubwawe wakwisubuza bitewe n'uko wifuza kwihutisha urugendo rwawe so nukuvuga rero kuba twaba abantu bakomeye Imana yabishaka kandi ibyo byahise icyubahiro ariko ntabwo ari ibintu byikora ni ibintu bishaka yuko tubigambira umuntu akavuga ati ntabwo nzakubyo nishakiye ntabwo nzakora cyane ijoro ryose nta kintu cyo kugaragaza ahubwo nzakoresha igihe cyanjye neza nzagikoresha nk'umunyabwenge nzakoresha umwanya wanjye neza ese nzabigenza gute nzashaka ikimana ishaka nzayoborwa n'umwuka wera nzashakisha abantu muri amvirome ntuyemo batari impumyi babona nzashakisha umukoci n'umukoci mu gihe cyose njyewe ntanajya ku rwego ntahura ibirimo biba njye nshakisha amakuru kuri wa muntu kubera ko nzi neza yuko gahunda bazizi ibyo rero nibyo umuntu akoresha kugira ngo atahure ko igihe cy'imana cyageze cyangwa se akamenya ko ahantu ari bugereyo ko ataza kugwa mu mwobo so Imana iba umugisha ibi bintu nimubyumva mukazarusha mukorwa sinshiteganya ko muzaba abantu bakomeye tumaze kubona ko hari uburyo butatu umuntu ashobora kwihutisha urugendo rw'iterambere uburyo bwa mbere hari umuvuduko wo kurara umuntu akora ijoro ryose n'imbaraga ze zose ariko ntagira ikintu afata wajyanye n'umuntu ugenda wavuye nk'i Nairobi akaza hano muri Amerika agenda n'amaguru hari umuvuduko wa kabiri wo guhora ikintu wumviye ijwi rya Yesu none ukaroba amafi menshi asumba ayo wigeze uruha ubuzima bwawe bwose umuvuduko twawugeranya yenda no kuva i Nairobi ukaza hano muri Amerika ugenda n'imodokari hari umuvuduko wa gatatu no gusiga amafi ugakurikira Yesu mugiye kuroba abantu uwo ni umuvuduko wageranya no kugira ngo umuntu ave i Nairobi aze hano muri Amerika agenda n'indege urumva rero Petro yatangiye agenda n'amaguru atahura ko umuntu ashobora kugenda n'imodokari ariko arangiza urugendo rwe agenda n'indege none se wowe mu rugendo rwawe uri kugenda ku speed none se wowe mu rugendo rwawe uhagaze gute none se wowe mu rugendo rw'iterambere uri kuwuhe muvuduko uburyo bwihuse cyane bwo kugira ngo umuntu atahure aya mabanga nuko ayafite coach twibutse ko coach ni umuntu uha uburenganzira bwo kugira ngo agukoreshe ibintu wenda wowe utifuza gukoresha ariko bikihutisha urugendo rwawe mbafite inkuru nziza cyane muri kuno kwezi kwa kabiri tariki 16 kugeza ku 18 abatuye hafi ya Louisville Kentucky n'undi mu muryango witwa Life Leadership kandi umuryango dufite convention izabera hari ya Louisville Kentucky ni igiterane cy'iminsi itatu kandi umuryango yowe n'abantu bafite inararibonye cyane mu kubaka sisiteme no mu kuhuriza abantu hamwe bagakora hamwe ari benshi iyo convention umuntu wese aratumiwe ararariswe uramutse ubishoboye ukazaboneka ari ahantu kugira ngo mubashe kwihutisha urugendo rw'iterambere